Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza. Noheli nziza mwese nshuti bavandimwe n'imiryango yanyu. Mu mwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turabaha umwanya mwifurize inshuti zanyu umunsi mwiza wa Noheli. Abatangiye rero Noheli kare tubifurije kwikomeza neza kuri mwe rero mugitangira kumva radio Ijwi rya Amerika. Mwese mwese tubaha ikaze kuri radio yanyu. Turabashimiye kandi kwa mwahisemo kumva iyi radio. Muduhamagare rero kuri nomero zacu tubaha umwanya muri programu ya Noheli. Muhamagare mutwoherereze ubutumwa kuri WhatsApp nomero yacu ni 202-441-931. Mubanza ariko akamenyetso ko guteranya. Noheli nziza ndayibifurije mu izina ry'abagenzi banjye bari hano kuri radio Ijwi rya Amerika. Mwese mwese Noheli nziza.
Kazi Yesu, kazi mukiza. Hallelujah. Shema za mwese kwa kamsa.
Ijambo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noheli nziza mwese. Tugenda no ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika tubahe umwanya duhere kuri Desire. Desire uranyumva? Desire? Desire ndumva atarimo kunyumva neza ariko ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko na Janvier ahari. Janvier wowe uranyumva? Ye urahagana he Jambie? Ko telefone yawe ira ahantu hatameze neza. Debo turakumvira imicikagurika. Biravuga naba ari kogerageza twumve. Ngo urahagana hehe?
Nizara y'urengero duwa mu Rwanda.
Ye ndumva bitangiye kuvuga neza. Noheli nziza wowe nabawe. Urayifuriza abandi?
Urayifuriza abanyarwanda bose. Muri rusange umuryango wanjye wose.
Ye. Mwese mugire Noheli nziza.
Bya Amerika.
Yehe. Hanyuma mwawizije gute rero? Umunsi wa Noheli.
Agiye gusenga nyine. Ugutya turi kuruhuka tu.
Mhm. Murimo kuruhuka kandi ndumva hari nabantu bakuri ruhanda aho ngaho.
Eh, nabasuhuje.
Wabasuhuje abo ngabo muri kumwe bababwira uti Noheli nziza kandi niyo bashaka nabo akanya kugira ngo basuhuze inshuti zabo nabo babahereza telefone. Niba bifuza gusuhuza inshuti zabo nabo babahereza telefone. Barabishaka? Jambie.
Hello.
Yeah, ndakubwira nti bahe telefone nabo basuhuze inshuti zabo niba babishaka. Yego, ubwo reka twakiriye nundi kugira ngo ubanze ubone abo ngabo, reka twakire na Joseph.
Hello.
Eh, turakumva ni Joseph?
Yego.
Eh, urakomeye, urahagana hehe?
Uri mu Rwanda?
Eh, tukwifurije nohere nziza nabo muri kumwe aho ngaho muri ngoma.
Eh, namu.
Eh. Urifuriza abandi noheri rero?
Urifuriza mbere na mbere abakunzi b'ibi bya Amerika. Noheri nziza.
Yego, ndizera ko bakumva cyane cyane abo turi kumwe muri uyu mwanya.
Nifuriza n'abana twiganye bose muri secondaire.
Ahagana hehe kugira ngo bimenye?
Ni mu karere ka Ngoma, ikigo cyitwa Bwite, akarere Karazi.
Twanababwiye ko ari Joseph ariko ntabwo bazirinda ubwo ngo bamenye n'ubifurije noheri nziza.
Banyita turayishimiye.
Joseph turayishimiye wo mu karere ka Ngoma. Hari abandi wifuriza?
Hari umuntu witwa ndifuriza noheri nziza n'umuhungu witwa Yohana Onesfo.
Umuhungu witwa nde?
Yohana Onesfo.
Yohana
Onesfo.
Komeza. Komeza turakumva.
N'abandi harimo n'uwitwa Rebakare Eric. N'uwitwa Urute Senge. N'abandi bose bandi ndetse n'inshuti zose z'ijwi rya Amerika. Tuzabapima akanya.
Urakoze cyane. Ko nta mukobwa se cyangwa umudamu numvise ushyizemo, ni ukuvuga ko nta nshuti ugira z'abadamu cyangwa abakobwa?
Barahari nabo ni benshi barahari.
Nta n'umwe ushyize cyangwa uranga kubatera ishyari? Uranga kugira abo uvuga ngo abandi bagire ngo wabibagire?
Ndifuriza undi witwa Uwineza Marcelline.
Nuko nuko noheri nziza rwose, n'abandi utabashije kuvuga bose noheri nziza. Reka twakire na Elize. Uranyumva? Ye, komera cyane kandi noheri nziza naba. Urahagana hehe? Mwariye noheri gute? Nuko. Ye, mukomeze mumererwe neza. Urifuriza abandi noheri rero?
Yego, nashakira kuti kukana bari muri ntara ya Rumonge. Nuko mine Rumonge nyina ndita ku muhungu.
Yego.
Amere kwa Indosa, ni beti sore wanje. Nasi wifatiye rimari na Kiza.
Yego.
Nari na mushi kanje na Luisa Patricia. Na mama yiwe wanje nyene. Luisa Gerari mufashei wa kumuhuzi nyene.
Bose nizere ko batumva.
Niba ndakoba batumva nka manaje na bofe nyene. Mushi kanje nyene bari kumwe. Yego, nka manaje kuri jene weri nzi.
Maheri nziza rwose. Hanyuma hari undi muntu muri kumwe aho ngaho se wifuza gutanga ubutumwa cyangwa intashyo?
Yego, ingana mwese.
Yee.
Alo?
Yee, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Maheri nziza, uri nde?
Yitwa Jean Marie Imana, tuva ku Muhozi, komine Rumonge.
Yee, Jean Marie Imana. Noheri wayizihije ute wowe?
Wari mema yagenze neza n'abavuye gusenga, ubutumira kuri Matisha FM. Ndi ndimo kama dukorera ku mugoroba nawe.
Rwose, ibyiza byose bibagereho. Hanyuma urifuriza nde noheri nziza rero?
Nakakitira noheri witwa Irakoze Elize ziri kumwe. Atumana Jean Claude ku muhuri.
Yego.
Na Kemba.
Yego.
Akirari.
murakoze cyane rwose nanjye ndongeye nyukwifurize hamwe nabawe bose Sandrina sari cyo ngabashije gusangira uyu munsi
n'umukunzi wanje wunda cyane vuga ngamu kanyosha
nakubazaga niba hari ikintu mwe mwabashije gusangira cyangwa se nimwagiye gusenga hamwe
yego papi mu tanga magango gafana rwaronse
Mwe kanuka
amena niwo tugumwe namushika bitwa niyo saba Sandrine amena deke wanje
bose reka tubifurize Noheli nziza rero hanyuma ubwo mukomeze mumererwe neza reka twongere twakire namwe reka twongere twakire Janvier nabo bari kumwe cyangwa se nuwo bari kumwe yarimo gushaka guha telefone umwe mu bo bari kumwe Janvier muratwumva Ye ninde noneho turi kumwe
Ni njewe navuye hari abantu hari hari urusaku cyane
Ni uravuga ko ari Janvier cyangwa wabonye wahaye telefone undi muntu mwari muri kumwe
Bose turi kumwe yababwire nagiye ahantu hari hari akavuga nabavuyemo bantu
Wavuyeyo none hanyuma ubutumwa bwawe ariko bwinshi bwari bwumvikanye da ubwo noneho reka niba hari abo utari wavuze uba ubifurize Noheli nziza nyuma ubwo dukomeze
ndayifurize yanjye rabakati bashehe barabantu bahoriye
bose rero ubwoba bose bagire Noheli nziza telefone yawe ntabwo irimo gukomeza kumera neza ariko ndumva bashobora kuba biyumvise Murumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni gahunda yihariye ya Noheli turagira ngo rero tubahe umwanya mwifurize abakunzi banyu inshuti zanyu aho ziri hose Noheli nziza tubibutse umurongo muduhamagaraho telefone yacu ya WhatsApp no kubanza akamenyetso ko guteranya hanyuma 2241 9931 mwese mukomeze kugira Noheli nziza Noheli nziza nshuti bavandimwe kusubira ku murongo wa telefone twongere twakire inshuti zacu bakunze bijwi rya Amerika bongere bifurize Noheli nziza abavandimwe n'inshuti. Emmanuel uranyumva? Ye wiriwe neza urakomeye urahagana hehe? Ntabwo tukumva ngera ijwi. Yego. Mwiriwe neza ngaho ikirehe? Ye Imana ishimwe ariko izigu ryawe riracyari kure rero Emmanuel. Nibyo nshaka kukwemerera ahubwo ikibazo nuko tutarimo kukumva neza bihagije ku buryo nabo bantu baza kukumva. Yee ngaho yifuriza Noheli nziza rero. Urakoze cyane. Niba hari nabandi wifuriza nabo wakomeza gatoya ndabona tugifite akanya.
Aha, nifuriza abantu bari mu karere ka Nyagatare.
Urumva ko ijwi ryawe rigarutse neza noneho? Ngongera ubasubiriremo noneho abo wari wifurije kuko hari bashobora kuba batabyumvise neza.
Nabanje kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Yego.
Nifuzaho abayobozi b'akarere ka Kirehe n'abatuye akarere ka Kirehe. Ingabo z'igihugu muri rusange. Polisi y'igihugu uburyo iba idukingira umutekano neza n'abanyarwanda bose muri rusange bagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire dukomeze kugira amahoro twese abanyarwanda
rwose. Urakoze cyane Emmanuel. Ubwo tukwifurize nawe rwose Noheli nziza, gusoza umwaka neza no kuzagira undi uza kubera umwaka w'amata n'ubuki. Reka dukomeze rero twakirana Etienne. Etienne uranyumva? Etienne turi kumwe?
Ego turi kumwe gatanu kuri gatanu.
Nuko nuko. Urahagana hehe?
Neza neza mpagaze Bujumbura.
Ni Bujumbura. Mumeze muti Bujumbura mwakiriye akana Yezu gute?
I Bujumbura turi kumwe n'abagenzi twayaze bimeze neza twavuye gusenga mu gatondo ka kare dukiramanye n'abavandimwe.
Nuko ni byiza.
Turayaga dusangira umunsi mukuru.
Mukomeze rwose mumererwe neza. Noneho nguha umwanya ubifurize Noheli nziza rero.
Yego murakoze. Ariko harimo umwe nza guha telefone nawe asuhuza abantu babiri.
Nuko rwose ni byiza.
Yego jewe nagira nsuhuze mama wanjye yitwa Gwasa Dumitira ashikire mba Cyangozi, nongere nsuhuze papa wanjye muto yitwa Gwasa Patrice n'uwitwa Sami Denier Valise na nyogokuru wanjye aho karimbo ka mukuru arinda. Ndabazabye mugasubize muvure mama wa mukozi.
Wagakunze cyane.
Yazuje umugenzi wanjye yitwa Salomo ari mu gihugu cy'Ubuganda ndazi amasaha ari kuri Voice America ariko arabumviriza. Ariho n'ubundi ariko arabumviriza ari muri South Africa yitwa Tuyishime Marte ariko arabumva neza cyane. Yego. Reka ndabahe bofere wanjye ndagatuye bofere wanjye yitwa Bizimana Cedric.
Bizimana yego.
Reka ndamubahe muvuga
eh. Ni muhe rwose. Hanyuma ubwo ako karirimbo ndababwira bakagusubiza.
Hello.
Cedric uraho urakomeye?
Wewe. Ndashimira Imana nshuti yanjye.
Nuko Noheli nziza wowe nabawe.
Tuyisangire wawe. Tuyisangire wanjye.
Nuko nuko. Ye none urifuriza abandi Noheli nziza rero. Turakumva komeza. Yego.
Hello.
Turakumva.
Boje nange ndafise gusuhuza cyane cyane nka mwebwe bavukanye mukorera ngaho hantu
ye turagutse ndagutumikira ndabwirana abagenzi banje
ubundi ndasohogeje sohogeje papa wanje halo
yego komeza turakumva
ndasohogeje na boyfriend wanje akumaye ndasohogeje ana umugore wanje nawe nyene ari mu gihugu cya Zambia ndasohogeje n'umugenzi wanje ari muri Amerika halo
turakumva komeza
ndayitwa ni seti ari muri Amerika ndasohoje n'abandi bagenzi b'umugenzi wanjye twa siyanse ari mu gihugu cya Zambia ndasohoje abagenzi banjye bari mu gihugu cy'u Burundi mu bashefu b'abagenerali ngaha n'abandi nyine bashefu b'abakomiseri bose dushobora gusanga turi bamwe dukundanye tuvugana neza n'abasi banjye bose ndabasuhuje
twizere ko bakumvise
ndagusaba ikindi kimwe tuvugane ndasuhuje n'abavuka abavukanye banjye aho natuye kera nkiri umwana mutonyi ntarakura
nahaga na hehe ngo bimenye
ni mu ntara ya Kayanza komine Butaganzwa
abanyakayanza bose bakomere
ego ngabizima na Cedric baranzi kandi narinda bikombe kugira narinda ikereje kugira halo
ye turakumva Cedric urakoze cyane
ama indirimbo nosaba nosaba indirimbo ijyanye na unapojaribiwa nasema Kiswahili unapojaribiwa
yewe
najua
umva ubu rero ntago tuzaguha umwanya mu gihe cyo gusaba indirimbo reka dukomeze za Noheli hanyuma asigaye yo reka tuze guha boyfriend wawe wari utubwiye ngo tumusubirizemo iyi ndirimbo ya Alain Mukuralinda ya Gloria indirimbo yitwa Gloria yarasabye yitwa turimo gukina
abana banje
kongera tuyibumvise
mama wibagiye abana banje na uri kundenganiriza abana banje nabo nyene ndabasohoje
ntabwo ari nge niwe wabashuhuje
ari kundenganiriza abana banje uyi mama
ndumva ariko yewe Cedric ndumva wamerewe neza cyane
mabukwe mukibitoke n'abandi n'abandi mukibitoke hanyeshenza
nawe
nyine ndabashuhuje
sawa sawa rwose murakoze cyane reka iyo ndirimbo ya Alain Gloria ibashimishe mwese
okay murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira muri uyu mwanya mu kiganiro tubaha umwanya kugira ngo musuhuze inshuti n'abavandimwe mu bifurize Noheli nziza. Kongere dusubire ku murongo wa telefone hari Jean-Claude. Jean-Claude amaze akanya adutegereje. Uranyumva Jean-Claude?
Ndakumva.
Yenda kwifurije Noheli nziza we na Alexandre mwihanganye mugakomeza kudutegereza, ariko nagira ngo nibutse ko naka karirimbo nakabatuye nkuko Etienne yaragakunza akavuga ngo twongeye tukamusubirizeho, namwe nagira ngo kabanyure. Nezerewe ko mwanezerewe.
Kwae akakarimbo na tugomba kukumva kuko nakacu ko mu Rwanda ntabwo twabura kukumva. Aranga dushimishije cyane.
Nuko nuko. Ye urifuriza nde ba Noheli rero? Noheli
ana rwose wacu rwose mwana y'abaserazuba ugareka none yagashanda kabisa. Noheli yagenze neza. Abana kabisa turakubona ko abantu bameze neza, bari mu munezero kabisa. Agomba kwizihiza Noheli tukakira umwaka neza utavuye.
Aho wanyuze wabonye abantu bameze neza bakeye?
Abantu bameze neza ni urujya n'uruza, agacupa bari kugasoma kabisa ku musuzo. Nta kibazo kigomba kuzamo, ni amahoro cyane rwose.
Nizeye ko mwibutsa ariko n'abatabashije kukabona, kuko ubwo iruhande rwanyu hari abashobora kuba batakabonye ku gacupa uri muvuga, cyangwa se batabonye n'icyo kurya uretse n'agacupa.
Oya nibyo n'ubundi mu muco w'abanyakibo ngo kuva kera barasangira bakanasabana. Ntabwo ikibo ngo gitaranga ubusambo, kuko ni iwabo w'ibiryo wa twese. Ikibo ngo kuva kera rwose ni abaje badusanga turabafuza tukaba tugasangira kabisa inagahiye nta kibazo. Mu ntara y'Iburasirazuba turasangira. Nubungubu rwose maze mbona mu gasantire k'iwacu hano ugasanga rwose abaturage bari kugenda basangira na bagenzi babo badafite uko bifite b'abakene. Nimba nta gatungo yashyize hasi rwose aramubwira ati ngwino ufate uruhande nanjye ndye urundi dusangire umwaka mushya muhire.
Nuko nuko ni byiza gusangira. Ndumva hari n'uwiye hari uherutse kubumbwira ko mu kiganiro cyo kuwa gatanu wavugaga ko rwose mumeze neza, ko n'abari bajyaga bitwa abatebo ubu none basigaye bitwa Tremo abatrebo, kubera ko ngo nabo bameze neza barihagije no mu biribwa.
None ikibungo
niko byahoze.
Yego nacyo twashinje Imana ibintu birezi bishyimbo ibirayi ibiki byose.
Nuko nuko. None urifuriza abandi Noheli nziza rero?
Mu mamagaye maze kuva ahantu hari hataraniye abantu benshi.
Nta kibazo.
Nabona baje kubagwa bakifuriza babo isabukuru nziza. Ikiganiro rwose naragikurikiye cyane, murambibutsa ati mugomba kuganira kamwe tukavugana.
Ngo tuzagabaho umwanya rwose, tuzakomeza no kubunani. Tuzakomeza.
Thomas Kamini twarabivuganye. Yarabizi nubwo yatubwiye abaye dusezeho muri iki kiganiro, ariko ntabwo yasezeye ko yaracyakora ibindi biganiro da.
Ngo yarahari muzajya mumwumva no mu bindi no muri iki kiganiro, muri isanga muzajya mumwumva.
Ariko yaratubwiye ko mu isanga agiye kuba ahagazeho gake kaba kumeze mu makuru n'ibindi. Uriya rero urareka nifuriza abantu rero Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Kamere kuri perezida nyakubahwa Repubulika Paul Kagame. Mugire ategire Noheli nziza. Mugire papa na mama bari mu kidugu mu murenge wa Gashanda nabo bakundirwa ibya Amerika cyane, iyo bumvishe kuvuganye namwe birabatangaza.
Uzi babwira nabo batubaho umwanya tuvugane nta kibazo.
Cyane ndabibaye kwa mu magare tari kumwe twaza turi kumwe mu mwanya nategeje ko mu mwagara.
Nibyo. Buriya amahirwe azagusekera umunsi umwe tuvugane turi muri kumwe.
Gusa nabubahaye rwose amera nk'ubonekeza.
Cyane cyane muri iyi minsi rwose mwitegure ko tuzakomeza kubaho umwanya uhagije mukisanzura mugasuhuza abanyu.
Gusa namuhaye kamiri mbi rwose baraganira rwose.
Tuzongera tumuhe umwanya nta kibazo. N'undi wese wifuza ko tumuhe umwanya kuri radiyo tuzawumuha. ni radio yanyu
rwose abaturage bo mu cyaro rwose bakabavugisha bakumva ko radio y'Amerika ko bumva ngo ni muri Amerika batahagera ariko twe tubasha kuba kubagira communication tukabagezaho no gatanu kuri
gatanu oya ni byiza ni radio yanyu ntimukagira ikibazo
Muri rero kamugerekanye rugendo mukuru wanjye rwose nawe afunda ikiganiro cyanyu cyane reka mbwire umuyobozi w'akarere kacu kwa Ngoma rero aforodisi nambaye nawe mubwire ategere intebe nziza mbwire mani yarora na madamu we mbwire gucumi na madamu we reka mbwire n'abanyamakuru ba radiyo hano iwacu Ngoma rwose nabo nizere ko bakurikira gatanu kuri gatanu
ye udusuhuriza bagenzi bacu batubwirira uti noheli nziza
yewana reka mbwire reka mbere kuri ibyo n'imana bibiye nabona umunyamakuru wa radiyo izuba ndakeye kuyizi hano intara y'iburasirazuba
ndayizi
mbwire mukaranga purine mbwire nikabayize vedasi mbwire uwanyirigira faustine mbwire na pesiyani mbangukira umuyobozi wayo ni benshi cyane noneho reka nsubire mu rugo neza neza noneho nsubire mu rugo kibungo reka mbwire shangazi wanjye nyanzira reka mbwire karemera reka mbwire rafiki bose nzabizi uyu mungu bari mu kinya rwose bari kumwe agacupa nari reka mbwire karedina reka mbwire kambere nirenganya bose bose bari gufika radio yanyu ikambire uwase kambire ndabashyize reka mbye muri tonzi ikambire mukanzeyi reka mbire abantu bose by'umwihariko bagiye mu kazi kangana mu murenge wa Gasanda
ntabwo twabarangiza bose ni benshi abo inshuti zawe n'abavandimwe
ari n'umwana turi kumwe ushaka kwifura rwose n'umwana mutoya nawe agira ngo yifurize bagenzi be noheli nziza
muduhe rwose
nawe noneho nawe abageze aho ibyo byiza biri mu Rwanda rwacu
muduhe rwose afite imyaka ingahe
afite imyaka icumi
muduhe nta kibazo rwose birashimishije
haro
uraho neza
oya
nagusuhuje noheli nziza witwa nde witwa nde
Ezra
Ezra
Keza
Keza nuko Keza kufite masoni sedi kufite masoni urashaka kwifuriza noheli nziza abana bagenzi bawe Keza niba ndu yifuriza noheli nziza kutavuga Nikos yagize amasoni sinzi ikibazo yagize yego
arakubwira ko ni isoni yagize isoni
ni ukumubwira isoni zikavaho simubwira gushira isoni ariko akagerageza gutinyuka
arambwira ngo nzamuye
ejo cyangwa ejo bundi ntacyo azaduhamagare tuzamuha umwanya abwire n'abandi bana bagenzi be
yarayinyota ashaka kwifuriza bagenzi be noheli nziza none agenyutse nirega radiyo yanyu ni radiyo ubaye nawe ikamukanga kugira ko bari kwivugiraho
we ajya dutega amatwi ze
niyo mu minsi ishize nyine kuko ngiye kubera ko tubana umwaka wose ushize turi kumwe gatanu kuri gatanu
nuko mubwira agatinyuka n'abo bandi badukurikira nabo ukababwira bakajya batwandikira cyangwa se bakaduhamagara bakisanga mbese kuri radiyo yabo
ndabizi no kwandika ijambo vio radiyo yacu bose tubageraho gatanu kuri gatanu
nuko mukomere rero kandi ubwo mukomeze kugira ibihe byiza ye mukomeza kugira noheri nziza rero
ubwo rero nari mubonye mugira ko yakitereza abanisa bukuru nziza
nta kibazo ubwo ari umwana ubwo azagera hatinyuke
buriya cyarenda ubusaza abamaze kwisumbura havuga neza kandi n'ubwoba nta kindi
mukomere cyane rero ubwo buriya tuzongera mukomeze kugira ibihe byiza
kubona ni buriya tuzaba turi kumwe nta kibazo
nta kibazo rwose turahari
naho mukecuru nawe buriya mukecuru uzamugwa kubunani
nta kibazo mukomere twibutse abatwumva ko ari yego twibutse abatwumva ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutumvira kuri FM 99.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri ubu ni umwanya w'ikiganiro kibaho umwanya mugatashya inshuti n'abavandimwe cyari kumwe na radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tusubire ku murongo wa telefone turi kumwe noneho na Alexandre mukanya telefone yari icitse Alexandre uranyumva neza noneho ye urahagana hehe Kicukiro Kigali ye birimo gucika ariko ndumva maherezo banza turi bwumvikane neza hanyuma wizihije noheri gute wowe
bari ku mbere na mbere noheri nziza
ni huse ngira ngo nguhe umwanya kobera ko watinze ku murongo telefone yawe ikagira igacika umbabarire noheri nziza rwose nabawe
neza
nuko
abafandi twagiye gusa bimeze neza akazi
nuko
ndagira rero ngo nifuriza abavandimwe banje noheri aba bo tuvuze hano dukorana ndetse n'aba bavandimwe bari mu ntara y'amajyaruguru ndahera kuri bashiki banje abavandimwe banje harimo mushimana noheri nziza n'umwamwerereza wacu koya
yitwa nde byacitse ntamwumvise uwo ari we
Twayine
yego
n'abavandimwe dukorana hano harimo uwitwa Patrice ubagire noheri nziza nsaba
nta kibazo rwose abandi uzibuka ikindi gihe nabwo tuzaguha umwanya bwire n'abandi nabo bazaduhamagare bazatwandikire tubahe umwanya basuhuze inshuti zabo urakoze cyane
ariko nakwibagirwa umubyeyi wa Bakisi
ariyumva
akiza mungu jean claude mavwe nawe agize
noheri
urakoze
urakoze cyane Ernest nawe uranyumva
ndabumva cyane
urahagana he wowe
njyewe mpererereye mu Kampala muri Uganda
Kampala muri Uganda mwiriwe neza se
ndabona nsuriwe na mahoro muri make
Imana ishimwe noheri mwayizihije gute
noheri ni ibisanzwe n'ubundi abantu bitabiriye kujya gusenga cyane abavuye babanje babashije kuganira n'umuryango we muri make baganira umunsi mukuru bicara hamwe baganira n'umuryango yabo mbese muri make abantu hirya no hino bari gufata kamwe muri Kampala na muri Uganda
bafate gake ariko bataza kuborerwa ku mugani w'Abarundi
amategeko n'amabwiriza birahari buri wese
ndumva mwafashe gake niba nawe wafasheho ibyo aribyo byose uravuga rikumvikana rigasohoka none urifuriza abandi noheli nziza rero
ikintu gihari gikomeye ni nk'abantu bafite imodoka bafite ibiciro biri hejuru cyane
abantu birahenze cyane uravuze ngo ibiciro biri hejuru cyane
ibiciro byiriwe cyane cyane nk'imodoka zigenda Kigali zigenda Bujumbura gutya ubona ko amafaranga yiyongereye cyane
bashobora kuba ari uko babona ko hari abagenzi benshi bakeneye kujya gusura
abavandimwe
twizere ko ibyo biciro bizagabanuka uko iminsi igenda ishira muri izi mpera z'umwaka abantu bakabasha
menshi makuru yivuyemo n'ibindi biciro bagombye nkuru byawe ndibyari bihari imbere
urifuriza nde noheli nziza rero
dore nambere mu bwo munyakiriye
urakoze cyane nawe turakwifuriza
ndifurije nawe nziza abantu bari mu karere ka Ngororero umurenge wa Kagera akagari ka Nyamata harimo ababyeyi banjye harimo murumuna wanjye na bashyitsi banjye ifuro jana yuri nziza abana twiganye muri koreje amizero iramba promesi yabibiri n'umunani
yego
ifuro jana yuri nziza kubana twiganye mu Bigoma muri Congo harimo abana b'inshuti yanjye bari gukorera i Kigali abari gukorera mu Ruhengeri ndifuriza hantu heri nziza ku bana batuye aha ngaho mu Ngororero mu isantere ya Ngororero ku karere ndifuriza hantu heri nziza ku bana batuye aha ngaho ikagiye mu kagari ka Nyamata harimo Aroni harimo Kweni harimo Mutungi Patrick na mama we hari Yambawariye Erariya n'umuryango we nibagiwe n'umwana twiganye muri koreje twaganiye bikomeye cyane twasangiye
akabisi n'agahiye
uruta
mwasangiye akabisi n'agahiye
akabisi n'agahiye
ariko ubwo ntibakira abana
neste
ntabwo abo ngabo bakira abana ariko ubwo ntabwo ari abantu bakuru se kurimo kubita abana
ngenda cyane ntabwo wenda cyari umusore
ariko nturi umwana ntabwo n'abasore n'inkumi ngaho soza hanyuma ubwo dukomeze twakire n'abandi
reka ngwe n'abandi turi kumwana nabo bashaka ko muvugana
uri kumwe n'abangahe
kumwe n'abantu nka babiri twaje gusangira umunsi mukuru n'umukecuru wacu bangaho ikibango ikibango muri Muhanga reka mbaguye nabo bifurije ababo bari mu Rwanda
uretse gatoya turakugarukeho reka tubanze twakire Emmanuel hanyuma nawe tukugarukeho kuko Emmanuel nawe amaze akanya ategereje hanyuma tuhe umwanya abo ngabo nabo sibyo twihanganire gatoya Emmanuel uranyumva?
Ndakumva.
Noheli nziza Emmanuel we.
Yatwese.
Urahagana hehe?
Yewe ndi Bujumbura.
Noheli nziza hanyuma ubwo tuguha umwanya uyifurize n'abandi ariko ugerageze kuvuga bakeya kugira ngo tubone umwanya wo guha abandi kuko barimo baraduhamagara ari benshi.
Yego gambe ndahera ku muryango wanje uri ruguru ingozi kuri mama batuvukana mushiki wanje Janine nataza mutoya wanje Bosco musuni twicaranye ngaha abanyeshuri twigana n'inshuti zose nyine zanjye ni benshi
ni benshi ntago ntago umuntu yabarangiza ariko twizere ko biyumvise ni Emmanuel Bigirimana
yego yego
urabashuhuje bose ubifurije noheli nziza ubwo twizere
ko bagiye wahebwe kabisa
rwose rwose yego urakoze cyane reka dusubire duha umwanya Ernest duha umwanya Ernest nabo bari kumwe babandi bahe telefone noneho tubakire
Ere kambaba eh?
Hello.
Muraho neza?
Eh muraho.
Noheli nziza.
Eh na kuri twese tuyisangire.
Ye, hanyuma witwa nde rero kugira ngo avuge kuyifuriza abamenye uriwe.
Eh nge nitwa ufite kirezi Eve.
Mhm.
Eh nkabana raho zemba mu karere ka Muhanga.
Yego.
Umurenge wa Kibangu. Mhm. Umudugudu wajitega nkabanifuriza nawe nziza umwana wanjye bitani yo byose Shania nkifuriza nawe nziza umuhungu wanjye witwa Obi Obinke nkifuriza nawe nziza ndetse n'abavandimwe banjye harimo Arusiti Jean Claude ubi Kigali nkifuriza noheli nziza ndetse n'umudamu wanjye witwa Angelique Niyongira uba ku karere ka Kamonyi nkifuriza noheli nziza ndetse n'inshuti zanjye zose harimo Ndahayo hakaba harimo umugabo baturanye witwa Musabyimana aba nifuriza noheli nziza ndetse na mushiki wanjye utuye mu karere ka Ngororero witwa Nzamukunda Marie Louise ndetse n'umugore witwa Benoit habaruyema nkabifuriza noheli nziza bazagira umwaka mwiza wa 2018 Imana izabafashe kandi izabaha umugisha
niko nuko
murakoze cyane
urakoze cyane Yves reka twakire n'undi muri kumwe
neza
mwiriwe
neza nako
yeno kuno heri nziza rero
murakoze cyane noheli nziza
twumvise ko mwayijije neza kandi muracyayiziza biracyakomeza none urashaka kwifuriza abandi
ndashaka kwifuriza umuryango wanjye uri mu karere ka Ngororero ndayifuriza noheli nziza mbere na mbere ndifuriza mama wanjye mbyara Nzamukunda Louise agire noheli nziza n'umwaka mushya muhire nifuriza na papa wanjye noheli nziza agire umwaka mushya muhire bakomeze imana ikomeze ibarinde nifuriza n'inshuti zanjye harimo uwitwa Ernest nifuriza inshuti zanjye harimo umwana witwa Muhire Aloni
urakoze rwose urakoze kuba ushaka
ndabona nibagiye n'umwana nabya muri batise muri aho ikibanga nanda mwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire
urakoze
nibagiye na n'umubyeyi wanjye yambya muri batise nawe yamba hafi cyane
Ernest
ari mu murenge wa Kageyo mu karere ka Ngororero Imana murinda hari
ariko rero utaza kwiharira ijambo
ejo nanjye nzatega ejo nanjye nahagera Kigali ku wa gatatu tugatangira umwaka turi kumwe
nuko kizere ko babyumvise bakaguhishira urakoze cyane
namwe ndabashimiye cyane Imana izabahe umugisha
urakoze rwose
mugire n'umwaka mushya muhire
namwe
umwaka w'amahoro umwaka w'ibyishimo
nuko twese hamwe urakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro tubahamo umwanya kugira ngo mwifurizanye noheli mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza kuri uyu munsi wa Noheli umunsi w'ivuka rya Yesu abakristo mwese twongere tubifurize Noheli nziza Nshuti mwese mukomeze kunezerwa mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika nuko turirimbo twizere ko tubanogeye twakire ku murongo wa telefone Eliezer nawe bifuza kwifuriza Noheli nziza umuryango inshuti n'abavandimwe Eliezer uranyumva Eliezer telefone yigomba kuba yicitse reka tube twakiriye Boniface Boniface we turi kumwe Boniface telefone ko zigiye kudutenguha Chrysostom wowe uranyumva
turi kumwe
ninde
ni Chrysostom
Chrysostom eh wowe byibura telefone yawe iciyemo izindi zirimo gucika kandi badutegereje ye irindi ninde
kubwima abutras Chryso
kubwimana ye none Chryso urahagana hehe
ndimo muyanza mu karere ka no mu ntara ya majyaruguru mu Rwanda
ye noheri mwayizije mute mwebwe
noheri twayizije neza gitondo twagiye gusenga tujya kwishimana n'ababyeyi ari ahantu tugiye gusura umwana murungano
ye nuko nimuhuze urugwira none urifuriza abandi noheri nziza rero
Nanda yifuza bakite turi kumwe harimo Dufiverike
yego
saba mu ndi mukite wanjye bita Imana iri Defosi akabamo n'undi mukite bita Yadamuru Yadamuru
yego
akabamo na mama wanjye koretwa n'umukecuru wanjye bana
yego
abandi bajama banjye harimo badoni mu muyanza aho ngaho ntuye n'abarundi duhurira kuri Facebook harimo bo uwitwa Debbie Davide n'umukobwa bita Irakoze Chato n'abandi
n'abandi bajama bose n'abatipe bose utavuze
nabo mama bose duhure kuri Facebook bose ndabashuje bagire noheri nziza kandi namwe mukomeze kumererwa neza
ni murakoze cyane rwose mukomeze kugira ibihe byiza muri iyi minsi mikuru ya noheri n'ubonani urakoze cyane yego rwose ni byiza reka twakire na Pascal Pascal uranyumva ni Pascal nde urahagana hehe
wero magada mugisha cha Bujumbura no cha Mukirenga
noheri nziza
yatweshe nkamvuka mu ntara ya Gitega komine Geta mutuma ari Musamo
wizihirije noheri hehe se mu Gitega cyangwa Bujumbura
undi Bujumbura
nuko yagenze neza se
cyane kubera ibyo turayihembaza muri kigera neza nta ngo ni muri kiracamo
haleluya hanyuma rero aba wifuriza noheri nziza ni bande
aho nashaka kwifuriza noheri nziza umuryango wanjye n'abana banjye babiri umwe umudamu wanjye nimo na godasi yibere ngaho ku Musambo n'umwana wanjye umwe wa mbere yitwa Nishimwe Nora Queen na Benita
yego
nongera nkifuriza noheri nziza n'umwaka mushasha mwiza papa wanjye ari ngaho nyine ku Musama ndayisaba Elize
yego mama
wanjye nkunda cyane atuyora Irene ndayifuriza ati noheri nziza acamo nabo tuvukana bose ari ngaho ku Musama wa mbere mukuru wanjye Dusabe Eric acamo na mushikanje karimu neza Joyce akaba n'umutwe wanjye rukundo Roje abose nkaba ndabifurije noheri nziza natagenda muri Sosumu utana nkabona data waciye papa Deo Adeo n'umuryango wose nkabifuza noheri nziza nkatambura abamuyomba bose babibereye
mwana ya rutegamo nawe nayifuriza nayo nziza
nabantu umuntu ushaka kwifuriza ni benshi ntabwo umuntu yabarangiza ariko rero bose twizere ko abakuzi bose Pascal bakumvise bakaba bazi ko bifurije noheri nziza urakoze cyane
cyane ku izina rya Shimi wa Pascal aba ari hose nabifurije noheri nziza
barakamushasha umwaka mushyashya nawe twizere ubwo barakumvise twakire na Albert Albert uranyumva
Ego ndakumva cyane.
Na Robert nde urahagana hehe?
Albert sangumva cyazara kibeni.
Mhm. Uri hehe rero?
Ubu nyene ndi kuri cyagataza.
No, ku kibeni yizeje umunsi mukuru w'ugutere rwa noheri.
Bo, twese panze neza be mareka ntashya bagenzo hanze.
Mhm.
Bo, ndatahije bafana mama bari mu cyankuzo.
Yego.
Na bene wacu ari ngozi n'ari mu kayanze.
Mhm.
Bona agenzi banyu korana ngahe Bujumbura.
Yego.
Ego.
Ye no kurakoze cyane rwose. Mukomeze kugira ibihe.
Murakoze cyane.
Twakire na Isidore ari we dusorezaho muri zintashyo. Isidore uranyumva?
Ego.
Ye urahagana he Isidore inde?
Isidore ndo arubwira ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ye nyarutsa rero niwe dusorejeho usuhuze inshuti zawe uzifurize noheri nziza hanyuma dusoze.
Eh nifuza kwifuriza noheri nziza papa na mama na bene wacu bari ngozi.
Mhm.
Yandwiye Paris ari mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi y'Imahama. Nkungira nkifuriza noheri nziza umugenzi yitwa niyo nkuru jando gye dusanzwe twigana
yego
nabandi bose twigana mu mwaka wa gatatu w'icyongereza muri ecole normale superieure muri rusange
mwese rero ubwo Merry Christmas abo mwigana aho ngaho mwishami ry'icyongereza
thank you very much indeed
you're welcome mukomeze rero mugire noheri nziza mwese ubwo nahanga kandi turimo gusoreza iki kiganiro cyacu tukaba tubifurije gukomeza kugira umunsi mwiza wa noheri mukomeza kunezerwa mu banyu no mu byanyu dushimire abadufashe ku buhanga bw'ibyuma engineer warufatanije na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi nongere mbashimire cyane mu izina ry'abagenzi banje no mu izina ryanje bwite abaduteza amatwi mwese n'abahisemo kumva Radio Ijwi rya Amerika mukomeze kugira ibihe byiza
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira